Tonight we no care about the lockdown. Me and my friends come put on the showdown. Anywhere we the eat or most we run down, cause we wear the crown.
Bandit master, it's a new chapter. My nigga and I'm Tasha, vegetative in the world.
Fearing the one on your back, back sip on this bank. Buddha to the Benz and green it on God. It's a weekend, it's a weekend, it's a weekend. It's only that make we feel blessed. True, it's a weekend. Anytime when we stepping on the place, we come to set a new trend. Out of the whole place with a new blend. Make the pretty ones alone, come inside them different.
It's the weekend. The weather can be by the tupo kwenye parking. We got mula, mekuja kuzvani. Ndani kuna watu mafuliko ya tsunami. You wanna get funny? I wanna get funny. Wazampuli tume switch, kichwa kimetiki. Kijani kibichi nimeki roll kama sticky. Toto rangi nyingi,
mashosho right in stop.
Watoto machachali, wakina lulu diva. Leo ni freak Friday, party paka Saturday. Hakuna other way. Kwenye beach party, au boat party. Kuna big crowd, wazungu na marasto wamekuja kwenye party. Nimedaka dodo like Dutch kama Foggy. Danta, apta, turn up, kwenye lounge paka bar. Club tumeshona, tetemeshe kama earthquake.
Kama chuki nimezidi.
Kama umekubali basi weka mkono juu. Hey, mikono yote juu. Kama umekubali basi weka mkono juu. Hey, mikono yote juu.
If you feel what me say, put your hands in the air.
Watoto wa bichi na visu vikari. Upepo wa bichi, upepo kote shwari. Hakuna masnitch, mdomo kama mwari. Champagne huku tunagonga. Cheers, misosi na moshi. Kwa, kwa, beers, vum, vum. Tunatoa ka, ka, beers. Hata kikosea wana, si, beers. Bad down, king na ire clown. My sister do, wakufu kama town. Hands in the air, huku tunayea. Kama kiwanjani, washa kidedea. Club ina dunda, mifuko mavumba. Nipo VIP na wachumba, yes sir. Kuna dadeki, kila kitu fresh na mtindi. Joe Loy, bia bado nyingi.
Kama umekubali basi weka mkono juu. Hey, mikono yote juu. Kama umekubali basi weka mkono juu. Hey, mikono yote juu.
If you feel what me say, put your hands in the air.